waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dear Somalia, I'm writing from Australia. Before arriving here, we crossed the borders of many other countries, and many of us spent a long time, sometimes years, in refugee camps, hoping for a better future. Some of us were born and grew up during the Civil War, and collected sad memories of the time spent with you. However, most of the people still keep you in their hearts, and have so many things to tell you.
My dear Somali, Mama, I miss you so much.
Waxaan la hadlayaa waddankayga, Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ilaaha mahadleh. Waxaan fariin u dirayaa dalkaygii, Soomaaliya.
Waddankayga, dalkayga hooyo. Waan kugu dhashay balse kugu madax korin.
Inkastoo aan muddo dheer ka maqnaa, weli xasuustiisii iyo meelihii aan ku koray iyo waqtiyadii fiicnaa aad ayaan u xasuustaa.
Soomaaliya, gaar ahaan magaalada aan ku dhashay Muqdisho, waa meel igu dheer, waa meel igu weyn. Siday ahaan jirtay aanan nasiibka u yeeshay
xilligii ay soo tuurtay oo badaha soo marisay oo albaabka iga xiratay waxay noqotay xilligii ay raqiiska noqotay.
Waxaan dareemayay hadda haddaad ogaan laheedeen wallaahi anoona dacdaa jiro iyo waxaa ku soo koray dhibka aan soo maray. Fiiri, dagaalaa ku dhashay, dagaalaa ku soo koray, dagaal soo socdana waddankayga waa ka soo tegay. Hadda ma noqon karo wali dagaalkii socda.
My dear Somali, one thing that you need to think about is that we fight among each other.
Hal luuqad ku hadlo, hal diin leh, hal dhaqan leh, sidoo kale hal midab leh. Marka waxay sababta taagan maxaan u shilaanahay?
My dear Somali, I'm so confused.
Halo, waxaan ka hadlayaa maanta waddankeena dhalinyarta aad baa u baxda. Tahriibkay ku dhintaan maalin kasta, wiilashii iyo gabdhihii iyo carruurtii reera tahriibkay ku dhintaan.
Soomaaliyey, wax kaaga fiican ma jiraan. Waa la socotaan adduunka waxa ka dhaca, badaha adduunka, dadka baddu cunayso, qaxootiga, silaca lagu jiro.
Dadkiina badahay ku dhinteen, Liibiya ku dhinteen, saxaraha Liibiya iyo Suudaan dhexaysa ku dhinteen, badda u dhexaysa Talyaani iyo Liibiya ku dhinteen. Awood shaqo la'aanta waddan ka jirtay ka carareen.
Ka fiican midda ku jiro. A refugee person is just running for their life. It's not the choice to be a refugee.
Cid kasta oo masuulana waxaa laga rabaa bal inay arrintaa ka fikirto.
Dhulkayga laga maqlo, adduunka dhan laga maqlo. Waxaa i dhibayo dhibaatada kaasoo yeera mar walba.
Waxaad un maqlaysaa Australia waa waddan wanaagsan oo fiican oo khayr qabow. Wal way qabtaa, waa waddan fiican oo civilized society ah.
Meesha maanta aan joogo waa Australia. 100 jeer ayay ii dhaantaa meeshii aan ku dhashay. Waana waxa sida la ii qabtay oo la ii tixgeliyey.
Waa jeclahay inaan aado, waa jeclahay waddankayga Soomaaliya. Badanaa wuu ooyaaya. Dad badana jecaylkoodii habeen iyo maalin riyo aanan ka seexan oo raba in la nabadoobo, in qof walba qof kale ha nabadgelinine. Naftaada nabadgeli, dadkana ka nabadgeli, dhibkaaga adigana nabadgal.
Soomaaliya ma nacbin, laakiin Soomaaliya sida ay wax ku waddo wayna nacday.
Maxaa rabaa inaan igu soo laabto? Hal mid aan ii sheegaa maxaa waayey, no qabiil, no room for racism.
Ha ka tegina dhaqankiina iyo diintiina, una dhinta dhulkiina. Daacad iyo cadaalad iyo sinaan wada jirba wax lagu qabtaa.
Goodbye for now, dear Somalia. I hope you will listen carefully to all the message that we are sending you from here. We are just asking you for peace, hoping that one day you will again be the beautiful land you were before. We were forced to leave, to be able maybe to come back to you, Somalia. Goodbye.
Somalia itoso, toso iskutir sadae, hadbaki na tagdarane, tagera waligine. Thank you very much.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.